bawe ndagiye ntakundi nyine komera ngiye habagabo umugambi ntagomba kureka ngiye ndi intwari kandi humura nzagaruka ndi ndi mumure tuzagaruka ibindi ko bigendeye amahitamo arambwe buryo umwanzuro n'ubu gusa nitutanagaruka mawe ntimuzakinimye ku buryo yagurutse agiye akenshi umubaragarutse ngiye ndagiye imana yo mu nzu y'abataneshwa ndagiye ariko mumure nzagaruka gahunda ni ya yindi ni ya mani yetu undarebye uko tugiyeho ntirugoye rwo ni ukurinda si ukugarura gusa ntibyoroshye ni ugusenga mukaturagize ya mana yanyu ya kera dore tugiye ari ntawe utwizeye gusa mumure tuzagaruka n'insinzi ngayo nguko rero mawe winsaba gusibira none si nduko gusuzugura ubu nkuze nsanzwe nkumvira nawe urabizi gusa igihugu ubona nkirimo umwenda gifite byinshi byo kwitura nkagicira amaboko yombi ntakirimo nzitwa umunyamahanga wibuke kindihira niga tubona twese naho byavugukiye kimenyera niba urushye nzajya nishyura ngira ibyo ndasigaye nanjye nkarya ifiringi harya ubwo ndinde wo kubirenga nkajyaho nkitwa ntibindeba nubwo ntawe udatinya urugamba mawe ibyo kuba umugabo ntibyoroshye wenda gusa nanone kuba imbwa ndanze ndamutse mpinduye umwanzuro wanjye naba ntengushye seminari nta kundi nyine ubwo nikomera n'ibiduhira muzabona tugarutse kandi n'ibitaro rwanjye ubwo ni urwo ngaho kanjye ndi bagenzi banjye barantegereje nanze kugenda nk'abandi ntaseze yabanjye buri imana nibishaka tuzasubira kandi nibyanganye urwo ni uko bigenda iteka muri buku urwo mbakunda muri bose makamba murabeho ndagiye.
Aho gupfa mu nga nzapfa kigabo niyo mpamvu njye nasinziriye shira umutima mu nda fata iry'iburyo n'akabuza nzaza sinanzi nama nanze umugayo niyo mpamvu njye nasinziriye shira umutima mu nda fata iry'iburyo n'akabuza mawe nzaza shira umutima mu nda fata iry'iburyo n'akabuza mawe nzaza.
Uwo munsi wari imperuka kuri so mwana wanjye byihorere twahagurutse ahubwo dutangira urugendo rurerure tugoswe n'ibiruka umuriro mpaka mu birindiro byacu intaha na batatu kwibuka inyuma sinakibuka bo nsize mu rugo mbabwiye ko nzazuruye bamaze kunkumbura semakamba nyitiri mukaba ati imana ibarinde tubafatiye iry'iburyo tukigera aho ngaho afande ati ntarinda iperereza ngire ngo mwabibonye ku rugamba rwatangiye mbisubiremo bwa nyuma kandi bigishoboka niba ushidikanya byaba byiza wisubiriyeyo kandi niba turi kumwe gabanya katika dore ya twese abari aho dukubita umurindi ukuboko kumwe ku mutima ukundi ku masaro
tuti ndiye afande tusonge mbere
tuzi intero yari imwe insiro ntizabura abatabazi mugaba w'iruseke na nyamigezi nitwe mwumva ubwo dutabari nk'amaputo twashinze ibirengejo ngo batwumva abahinzi abashingura amabendera bitanumye bati impago zabo amaguru bayabangira ingata batwitiranya n'ikiruka cyitegura kuruka bukeye turarubanje shari pemba na mpura turema inkota ikirere tucyuzuza amahoro ye ni nko kubwira tora n'amakenga none umuganga uzi wa benshi kumanya ugukeka avurwa nande think again twarahiye akagasi kacu ko haba mu mvura y'amahindu cyangwa ku zuba ry'igikatu haba mu munaniro w'akatarambika umusaya cyangwa mu nzara maragonga umugongo ntituzareka rwose ngo kamungwe turebe kabone n'aho byaba bitwara amagara y'abamwe gusa intambara n'imbiraga tsindwa mwana wanjye n'uyu tsindihe ntaba yifuza burya bajyaho bakumva ko ari umuti usigaye n'aba atazi ubunyazi bwayo ubundi byagakunze twakabanye mu mahoro dore nicyo cyungura nk'umuryango ngaho rero mwana dore nyoko ngizi nka zanjye muzigabanya abavandimwe zibakamira imirimo y'umukabande mu yatiregiyo n'abandi mideni nguyu umwana nakunze ntagaruka abana banjye bazagabana ibyanjye gusa byose bizabe mu bushake bwa nyina wabo ntaribyo ntunze byose nibye nuko nasezeye ntindagize
aho gupfa mu nga nzapfa kigabo niyo mpamvu njye nasinziriye shira umutima mu nda fata iry'iburyo n'akabuza nzaza sinanzi nama nanze umugayo niyo mpamvu njye nasinziriye shira umutima mu nda fata iry'iburyo n'akabuza mawe nzaza nubwo wihangayitse shira umutima mu nda fata iry'iburyo n'akabuza mawe nzaza
Tugaruke muri uniti narimo batinyamba pawe kwiyobora ndasa nubayo ku mukondo turimo abasaza bakuze cyane bari mu myaka 70 tukamwe ababyeyi basize abana natwe abantu b'incuke ubwo dutangiye tekiniki babanza kugwashyukiye ku rugamba kajuhite nyinshuro yizivaho ngaho bukeye twamaze kumenyera sasa rero umwana wanjye usanzwe ubundi burya iminsi ntigira intege kugera kwawe nyirantarenga umwuko mu rura rugahinduka amazi wakurirengwe rigahinduka imbagara ingwa zikiyasa mu biganza ubona nabwira byo mu birenge ha umwanzi yaje kubona isi imyikarage y'impande n'impande atabwa mu yomba bari baramwungiho bakwira imishwara abagore n'abana babo tubaha igihugu baratura yewe n'abandi ntawe ubuhejwe amahanga yabafasha agacika urondogora tumenya twarashwe n'ijuru mucyo dukiza amaguru bari yabashenzi tujye kubarega muri rondi gusa ntacyo bari bagifite icyo gihe cyo kubikora urebye amazi yaramaze kurenga rugabano ntarindi garuriro nyiri inkota ukurugo yaramaze kwifata mu karu ngayo nguko rero mwana wanjye sinjye wahera hahera urwo rugamba murakishyu kamwishime ngo abize amacumu y'abanzi ingoma zawe imirishyo kuko u Rwanda ruzira umwaka
aho gupfa mu nga nzapfa kigabo niyo mpamvu njye nasinziriye shira umutima mu nda fata iry'iburyo nakabuza nzaza sinanzi nama nanzi ubugayo niyo mpamvu njye nasinziriye shira umutima mu nda fata iry'iburyo nakabuza mawe nzaza yeah, yeah. Nubwo wahangayitse shira umutima mu nda fata iry'iburyo nakabuza mawe nzaza kanisa yeah, yeah, yeah.